nisije kuzama, mana maji ya ugoko nyingi changamoto kuifikia ndoto, najichunga nisije ugua na ujana maji ya moto, hata ujipange dunia nani alikwambia, omba uyasikie siku ya mwisho nasema tausua dhania, utacheka utalia haina mzani dunia, wapo naomba uteseke. Kasema baba sifate dunia, alinambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na utasema utayaga dunia. Jamani dunia. Kinatafuna tambichi mbichi, yani dunia bado taukilia haisaidi. Kasema baba sifate dunia, alinambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na utasema utayaga dunia. Mamluki watu kusema sema so matendo, sasa juu ni muamini yupi, yupi ni mkabidhi upendo, moyo wangu wasiji uderuti akanchanganya ondoke niachie pengo. Dunia pana dunia tambarabo, sijui ndo mwisho lana yanazidi maovu, watu wanashindana kufanya michezo mibovu, au natakikisha kidonda linabaki kovu. Dunia kupata mbaka uwe na rombaya, ndivyo navyosema, hata Mungu pia fundishi ubaya, wanatoa wapi tena tisa mazuri ila moja baya, wanafuta yote mema, wanaomba kuzaliwa mbwa Ulaya, sio kujombea mali pema. Wanada Mungu tukumbushe, kama dunia safari jani unishushe, oh baba mami univushe, na ya dunia ni majaribu, naomba unipushe.